Niguze chini mpaka ni die, 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 die. Rude girl, utakubali ni kutoe kanga, kang, kang, kang. Ulimi mpaka meno toa inje, vunja kiuno nikiwa inde. Kabumbu na soka nilisakate, oh yeah, yeah.
Show me that, toru wa rimi, give me that, agi mi front, last back, toru wa shere, tiki tak, koja. Nairobi, Kigali, Burundi, Kampala, Tuda, koja. Ateno, Anyango, Billy, Bobo, Nashiko, koja. From the first time I saw you, yeah. Bena macho kish tobe na yo boom boom back. Bena macho kish tobe na yo boom boom back. Kamoyo kana songa mbio. Ukini tenda nita danja ndiyo. Una besuku malinga nyasiyo. Itisha moya mani kupedrio.
Kawaina, sunajua kiuno nona penda. Penda, my mama. Tukifika, oh mata kupenda sana.
Come close, show me that. Oru warimi, give me that. Agi mi front. Last back, Oru Washere, Tiki Tak, Kuja. Nairobi, Kigali, Burundi, Kampala, Tuda, Kuja. Ateno, Anyango, Billy, Bobo, Nashiko, Kuja.
Nakachini, umejibeba maskini. Umeniroka kama chini. Mpaka chini, umejibeba maskini. Umeniroga kama chini. I say umenibeba mpaka mwili.
Aneno nyako moroka ye nyingenga. Bindo nyalo mjalo koda nyingenga. Aneno nyako moroka ye nyingenga. Bindo nyalo mjalo koda nyingenga.
Come close, show me that. Toru warimi, give me that. Pagi mi front, last back. Toru wa shere, tiki tak. Come close, show me that. Oru warimi, give me that. Agi mi front, last back. Oru washere, tiki tak, koja.
Nairobi, Kigali, Burundi, Kampala, Tuda, koja. Ateno, Anyango, Billy, Bobo, Nashiko, koja.